Exclusive from Afro 5.
It's your boy.
Ileaso.
Wale mwana kwati nembovya juju. Tia kupanda panda panda ine shava kudu. Mwilambu ila mkwati mbovya fudu. Nalichete kera leza ye wabakudu.
Ine, nalipa makale. Kale vansamfia.
Another Afro Fire Entertainment. We burn them like fire. Blah 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 blah.